Amakhosi oqala isahluko 13 verse 1. Bheka kwavela kwaJuda umuntu kaNkuluNkulu ngezwi kaJehova weza eBhethele uJerobowamu wayemese athala okushisa impepho. Verse 2. Walibiza i-altare ngezwi kaJehova wathi, Altare, altare. Usho kanje uJehova uthi, Bheka kuzakuzalwa umntwana kuyo indlu kaDavide, nguJosiya igama lakhe. Uyakunikela phezu kwakho ngabapristi bezindawo eziphakeme abashisa impepho phezu kwakho, bashise namathamba abantu phezu kwakho. Verse 3. Wabanika isiboniso ngalolo suku, wathi lesi esiyisiboniso uJehova akhulume ngaso sokuthi, Bheka yathale liyakudatshulwa, umlotha ophezu kwalo uchithwe. Verse 4. Kwathi inkosi sizwile isi lalowo muntu kaNkulunkulu alibiza ngalo i-altare seBhethele, uJerobowamu wayeselula isandla sakhe se-altare wathi, Mbambeni! Kepha isandla sakhe aselulela kuye, sashwa bana, akaba namandla okusibuyisela kuye. Verse 5. I-altare ladabuka, umlotho we-altare wachitha i-altare njengesiboniso asinikile lowo muntu kaNkulunkulu ngezwi likaJehova. Verse 6. Inkosi yayisithathe yathi kulowo muntu kaNkulunkulu, Ake unxuse phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho, ungikhulekele ukuba isandla sami siphiliswe. Lowo muntu kaNkulunkulu wanxusa kuJehova saphiliswa isandla sakhe saba njengakuqala. Verse 7. Yayisithi inkosi kulowo muntu kaNkulunkulu, Woza siye ekhaya uzihlumelele ngikuphe isipho. Verse 8. Kepha lowo muntu kaNkulunkulu wathi enkosini, Noma unginika ingxenye yendlu yakho, angiyukuya khona nawe, futhi angiyukudla isinkwa ngiphuza amanzi kuleyo ndawo. Verse 9. Ngokuba ngayalwa kanjalo ngezwi kaJehova ukuthi, Awuyukudla sinkwa, ungaphuzi manzi, ungabuyi ngendlela oze ngayo. Verse 10. Wayesehamba ngenye indlela, kabuyanga ngendlela abeze ngayo eBhethele. Verse 11. Kwakuhlala eBhethele umprofethi omdala, amadodana akhe afika amtshela yonke imisebenzi lowo muntu kaNkulunkulu abenzile ngalolo suku eBhethele, namazi abewakhulumile enkosini uyise esetsheliwe. Verse 12. Uyise wathi kuwo, Uhambe ngayiphi indlela na? Amadodana ayebonile ukuthi uhambe ngayiphi indlela lowo muntu kaNkulunkulu owavela kwaJuda. Verse 13. Wayesethi kumadodana akhe, Ngibopheleni imbongolo. Ambophela-ke imbongolo wayikhwela. Verse 14. Walandela lowo muntu kaNkulunkulu wamfumana ehlezi phansi kwe-oki, wathi kuye, Wena ungumuntu kaNkulunkulu lowo wavela kwaJuda na? Wathi, Nginguye. Verse 15. Wayesethi kuye, Woza siye ekhaya uthole ukudla. Verse 16. Kepha wathi, Anginakubuya nawe, anginakungena kwakho nawe, futhi anginakudla sinkwa, ngiphuze amanzi nawe kuleyo ndawo. Verse 17. Ngoba kwathiwa kimngezwi likaJehova, Ayikudla sinkwa ungaphuzi manzi khona, ungabuyi ngendlela oze ngayo. Verse 18. Wayesethi kuye, Nami ngingumprofethi njengawe, kwakhuluma kimi ingelosi ngezwi likaJehova ngokuthi, Mbuyise uye naye endlini yakho ukuba athole ukudla aphuze amanzi, kodwa waqamba amanga kuye. Verse 19. Wayesebuya-ke naye wadla endlini yakhe waphuza amanzi. Verse 20. Kwathi besahleze etafuleni izwi likaJehova lafika kumprofethi owambuyisa. Verse 21. Wamemeza kulowo muntu kaNkulunkulu wavela kwaJuda wathi, Usho kanje uJehova uthi, Njengokuba ungalilalelanga izwi likaJehova, ungagcinanga umyalo uJehova uNkulunkulu wakho akuyala ngawo. Verse 22. Kepha ubuyile wadla waphuza amanzi endaweni athi ngayo kuwe, Ungadli sinkwa, ungaphuzi manzi, isidumbu sakhe siungeniswa ethuneni lawo yihlo. Verse 23. Kwathi esedlile sephuzile, wambophelela imbongolo yena lowo mprofethi abembuyisile. Verse 24. Esehambile waficwa ingonyama endleleni yambulala, isidumbu sakhe santshingwa endleleni, imbongolo yema eceleni kwaso, nengonyama yema ngasesidumbini. Verse 25. Bheka abantu badlula babona isidumbu sintshingwe endleleni, nengonyama ime eceleni kwesidumbu bafika bakhuluma ngakhe emzini ayehlala kuwo lo mprofeti omdala. Verse 26. Esezwile lokho umprofeti obembuyisile endleleni wathi, ngumuntu kaNkulunkulu lowo owayengalaleli izwi likaJehova. Ngalokho uJehova umnikele kuyo ingonyama iyamdwengula iyambulala njengezwi likaJehova alikhuluma kuye. Verse 27. Wayesekhuluma ngumadodana akhe ethi, ngibopheleleni imbongolo ayibophela. Verse 28. Wahamba wafumana isidumbu sakhe sitshingwe endleleni, imbongolo nengonyama zime eceleni kwesidumbu, ingonyama idlanga isidumbu ayidwengulanga nembongolo. Verse 29. Umprofeti wasiphamisa isidumbu salowo muntu kaNkulunkulu wasibeka embongolweni, wasibuyisa wafika emzini womprofeti omdala ukuba alile ambele. Verse 30. Wasibeka isidumbu ethuneni lakhe, bamlilela bathi, maye mfowethu. Verse 31. Wathi esembele wakhuluma kumadodana akhe wathi, lapho sengifile ngimbeleni ethuneni embelwa kulo lowo muntu kaNkulunkulu, nibeka amathambo ami eceleni kwamathambo akhe. Verse 32. Ngokuba izwi alimemezayo ngokusho kwaJehova kulo yathala seBhethele nakuzo zonke izindlu zezindawo eziphakemeyo ezisemzini yaseSamariya, liyakwenzeka nokwenzeka. Verse 33. Emva kwalokho uJerobowami akaphendukanga nokho endleleni yakhe embi, kepha wabuye wenza abaphristi bezindawo eziphakemeyo ngeningi labantu othanda wahlukaniselwa waba ngumphristi wendawo ephakemeyo. Verse 34. Leyo nto yaba yisono kuyo indlu kaJerobowami ngangokuba inqunywe ichithwe ebusweni bomhlaba.